hapa nimefika mataja kumudia rahimu Mola wetu, Mola wetu kwa kutuweka uru Duniani alika na kufa sabi ya dhambi setu na situka mkata Na kumandea shetani maofu yake kila siku Kwa giza tunafanya, tunafanya Bila kutambua mkosi wetu anatuona Bila kutambua mkosi wetu anatuona Usifanye maofu basi Ukifikiria kuwa utaonekana mie Inakwamia Mungu wetu anayaona Matendo yetu everyday Mungu wetu anayaona Matendo yetu everyday Mungu wetu anayaona Matendo yetu everyday No matter you are black or no matter you are white God will always stand by your side Don't you know my people I say Stay in him katika shida na rani nasema Stay in him Kwani yeye baba yishwi na shida za ulimwengu Don't give up inasema Stay in him kumbuka kila wakati Ukipiga magoti ukipray every day Ulala punapia punapia mkapa Because our God is the only gift of life
Yanakuona DNC tokeni kwa dhambi, msifanye maovu. Mungu wetu anawaona, Mungu anatuona. Tafadhali, yo, yo, ah, Lighthouse Production, DNC, ah, bila kuwasahau ma MC wote, ah, one love, yeah.